Campaign for Christ Crusade. Campaign for Christ Crusade. At Jesus to People Ministries with the Watchman of God, Prophet Adams Malikebu. Akukuita nani nonse kumapemphero achitsitsimutso omwe achitikire pachisangalalo ground kwa Manase kuyambira lachisanu pa 17 March, loweluka pa 18 March komanso la mulungu pa 19 March. Mapemphero achitsitsimutsowa adzidzayamba 3 o'clock masana. Bwerani mudzakumane nalo dzanja la machiritso. Bwerani mudzamasulidwe. Bwerani mudzalandire chipulumutso. Kumeneko kwakhalanso oyimba a GPM Praise Team komanso The Trinity kuchokera ku Chirimba. Nonse mukuitanidwa.